kutam kulava, yemuntu akuyimbira ebinyuma ate nga makulu. Ate nga bisengeka nebivaamu amasavu, kanyimbe ku byolongo ojjamu mazina. Bannange wendivaawo walivaawo okunyolwa, ebiddawo tebinkanankana kyo kimanyi. Bawadde bagereesa nti awakula ennume naye bukyanga kawali avaawo paawo yasika. Babaddawo era twajja nebyaffe eraba ennaku, bambi ebibye yaziikwa nabyo kulu lwennyini. Wadde abamu bakopperera bagonza obulago, naye eryango likawali alyawo kukali. Nange wenge wendisaaliza abampagira, bawadde wali baawo abajja nga bwe kiba. Kale nno mwasuzeemu tyanze yendi buli lukya, lusinga obuzibu kuluyisa ekyo kikulu. Si ndwadde sinjala siwavu kakati, teri nagwe weewoleza ndiraba bwebiri. Bw'otindera enjala kakuti eri Masaka, yakuddamu ebusungi weebawenja akawogo. Obwavu okutunza biri omunju obuwone, ate agula yatunze enjwe n'ensi etabuse. Abaafa ne kabatanda ne bakyusa obuufu, bazimbula kirengo gwe baviire ekibabu. Yatenga kinene ku stage ati waiwa yabafa ne bafa. Simanyi ebiziyiza bya bbaasi eno dduniya, ebyafa buli lwalinnya n'esembewo. Abakyalemedde mu bbaasi tulina obulamu, wadde abamu kantoolooza agenda abagoya. Waliwo abatudde kumpi n'ewatuula omuvuzi, beewezeza abezungirizi baviire ekibabu. Naye engeri gye baddukira gyeteba mmere, ogw'okulya gukyabasibye ekyokka olubuto. Baasi dduniya ew'omuggoseeko agatuli, nsekabuzo bazaggwamu egende etukuba. Yakola n'obukakyagi kale wulira, eddala n'ezibungu jjokkira ku luli. Ekyo si kya bulimba kati labayo omusana, wamma baasi dduniya kikiteri ennyini. Seno nga lumamyo tusasire tutudde buwimpaawo kyakkola. Nagambye ku siteegi weeyitako wiisi, tekyayimirira abali mu kufuna mmere. Kati njala eri mu bbaasi abaali abanene, maama embuto zigudde kulisaako amatama. Abakalu bayisa emikono mu madirisa, ne banuula ku misuulirwa eyisa awali emmere. Oyo afunye eno mu bbaasi abanga Kabaka, mwetaane mumuvunnamira bawe ku mpeke. Laiva yandikyusiddwayo n'atutamye, mukama n'otufunira omulala n'avuga empola. Obuutwaleko mu bbaasi, obuutwaleko mu ggalagi bbaasi dduniya, yeefune mu saaviisi kaakati ddalo. Amazima kekete ennyo yonna enkuyege, zaagiri akayumba konna konna bituli. Kondakita omugambeko nayadde ku nkola, ekitiiyo kyatutikkuzisa taata kinene. Ati yataba tonnatuuka okuva mu kirabe, myaka 2014 abaweri. Ayi taata maayika todda mu ntebe, bbaasi y'eddobonkanyo egikyusa abakozi. Bw'oteekamu obabuulire siteegi zennyini, kw'erina okutikkulira ng'ate mu nkola. Naye tufa tuggwawo yamba Mukama, olw'embeera embi eri mu bbaasi dduniya. tiketi ya basi kwe tulineni na bali moto unze kubongwa nibufa efuse ya kulimbaga na ulire naku nereli mubu kukuru ulie yomukumi lelo Yesu ya fuka Yesu simanyikali kulio muamu kugamba bubwe na anuzigiri kulio mua wakanyamu neti nze mumanyi banatela kukuataka na vete mbali Yesu giro tutangaze shiro chibabu tulinda budde uli abantu bafa Inspector General Yesu Kabaka giro lambule kubasi ndopi kakati atubanyi yovu kukuru wabuli tucha atengi mbakaziri kumu Yesu wenyini kaliaka binja kakuita Isa Masia na wasevini sitte babo wabali abantu vintu na wasodoksi wabo muntebe eze mabiga mubasi ndulu yevuka mboli ndaba kuatakani Yesu yogera zindaba ya wafungiza basi tabuse atumu mkulu tamaga magache wenchi manyi tugambire muamadina ya jekuno kampuni ye ya chankala na basi jinyie ili mwakirinja chava koza wasali mbali zeita watabuliji mulu warabu muruganda wendi bandifunye nitandi bawi bachankala na nivanawe bulirunaku kukubombia bachankala numutufa tubuze koze vino visana ye na njini kali aveko chatu tangaza watu matizi chibasi chichikate ya temwe muli entaru umutu alavye naku mbasi dunia basi mwami mkuru chokene isateja mumi akaje mchilari asaja lata mbasa linga kabaka atikula na wachavula yumairi kumi kumogera kukuru tikuza tefitina akuta mutigendo kusabeba kukue maika jasula chesha lechirie vule sirina we mtu kila kondo pewe tufa nemba jemba mbasa ngende vule yambula sekundi mama makweduli atumuli ango guaba kumuwe ya liekorwa kunda kitono kwa tula tenga mulawe ama kage galitanda wabagenzi depute weka ikuza wawu kutiote tuliba kuwela mbase nubunaku okotu salweli sense buke fukebi wagu atema ika ya weze muyo kamwe tuli kuze ndalanga tena kwa jeri musasa yena jewele zanti iyo mube mchino zenso kila daramu pio kumanya nanyua na imama nutwela vila buti mkama mbase suse vizi mwebi abulikara nendwate zita javu mwuru wako na basao nepa iloti wabasa tuvuze tima nekunda kitu mwute mwati kuze tima atachaso solatu use kunukulava nebasi yenjini egende suko ukuru wate ya lieko ledwa mwuzi singo ugumu Wasalamu uvinjane bulonda bafuzi Bulika vinjane linye liakulie njini Na wakali mweli nye aliwabaita Katimubasi mwuri mwuti bano balasa Banda Kenya, banda Uganda na wazairi Na balala jivali jeza bangereza Aba Amerika na wadacha balala Angola Katimubinja wafu karumbe lukuru Kule ningano umundu lovulala mmeri Umido yisitirele yechi wabu Chibase yulise mito jona bituli Akabinja Uganda kali ku mbawo zennyini Museveni yaddaabiriza emitte ebituli Kibbaasi ky'ekikadde kwetutadde ebisago Kale nno baakisenze bukemba ati nga zigwa Wabula kitaffe maayika kyusa mu nkola Ey'okutuula n'olatte wuwo mu ntebe Giro ddaabiriza ebbaasi naddala bode Omusana gukendeereza n'ebituli N'ebiggulo ku by'enjuba yosseemu ebiramu Bino byengeredde nnyo byonna lubabu Kale nze nayingira bbaasi ku kyalo buwere Ku kyalo bukadde nga nkimanyi nti wenkomya Ku kyalo bwana twayitawo nno kifuba Kondakita yali antikkulirawo kifuba Ku kyalo buvubuka kwe tuli naye ndi ku nkatu Kondakita mbuuza nnyo wenkoma kale Kanda kwewozaako nti nkyabula ssebo Yagamba mutufunzizza bbaasi etuniye Ali lwedda n'atutikkulamu oba ku kifuba Yamba taata maayika tunda kabaka Tachasobola kujiza musasa Ati wajitutikula muwe watugoya Kondakita uchanyiga nuri ajivuga Tachasibane weteke kove mumukola Ati gulio muye nyweze pase itabusi Ichitiyo uchikuwendu liroku iwe tali Kivitambuli sobyo vini natenga binoku Nensimbiza maika tunda kabaka Zitege kazi banjira ukolo lwenjini Kumanyi ya tusa mbasi batulamaze Batutambulira kubanja mpawa kunyega Uvamwe uwe jogenda na kubalira Ezija murugendo uwa maze mkubo Nenzinti kazi nensi mbite wa kuoza Ekomera liege na joli sivirwa Agenzi tali nansi mbite wa kuoza Ekomera liege na joli sivirwa Ebyo bye mmanyiko kubasi dunia Uweta jenzi zenye nyonyola mjige Chigambo dunia chigambo chalo swahili Ama kurugacho yenseno kwetuli Basi dunia nkate choka ya guma Yajao kutara wakona yomu ya hita Ndozo ya jiviziza vishakora Ngesiwa mirembe nebavamu mpora Nibialu nubibi chitiyo cheshira mula Nabato balu gendera mwati ya watima Basi ndibye muli nanga mvamu vikuru Mwatu watene vitanda vikabwe mbamu kubo Pafune wende kwa tevi nyari mkuba Sikundi ima ya basi teri mkubo Njakuda mangu wade tungerere kubino Kuzi chitiyo chinti evi lio basebo